nda chati sedda nder yimre ne Bashiru Abubakar Yusbi wi'etende bandiraabe sube kolaado toye bandiraabe be fulbe yo jawde ngare jawdo e maza subton jabari endi lesdi en kebo yayi bamako njahe famtine gelle modon jabari to nyandere subton yo fandi fataskon dereji chubi monfu hokke jabari jabari tolami yo wellono yan on okolado gerdado malam jabari jihaji di Nigeria fu dinoto efulbe ngoni fu be subto jabari abiya anambura enugu imo wonbe edon matinebe jabari toye wonbe ton umma afiya njawe famne be abba be subto jabari toye adama wa e bauchi e gombe ngare maza subte momen mal jabari akoi bomba yal sakuro sriva delta be meden edon ma be subto jabari bini woy pulato toye imbe chappal be men won beton fu be subto jabari.